Banyarwanda turacyari kumwe na Major Nkubana Emmanuel, muramwumvise rero Ambassador Gasana. Kubera ko ari abantu dushobora guha ijambo cyangwa se bashobora kugira icyo bavuga mbere yuko Major Nkubana azisezera muri studio, nagira ngo yenda nsabe ko yenda commentaire zose zijyanye n'iyi audio cyangwa na kwiyi audio ya ozeri video za twazi yenda wazikorera rimwe. Ikibazo cya mbere ni uko urabizi ko wabaye mu watangiye kiriya gisirikare cy'u Rwanda, wagiye mu Rwanda uri umusirikare kandi agiye ku butaka bw'u Rwanda, FPR Inkotanyi urayizi kuruta uko Gasana ayizi. Gasana na se Gasana Eugene iyo avuga ngo nta wundi muntu uretse uyu wenyine nitwe tumushaka, yewe mfite byinshi ushobora kubivugaho ntari buze kuvugaho uretse n'umwanya, ariko kuko nzi ko naba ntandukiriye cyane. Ambasaderi uhagarariye u Rwanda asa n'uhagarariye Kagame avuga ati nta wundi muntu nitwe tumushaka. Bibaza rero kimuturage wundi azavuga. Nibaza nkavuga nise nk'ubu iyo ambasada ajya imbere hariya mu Burayi cyangwa se muri Amerika akavuga amagambo nk'aya, ubu turazi neza icyo abaturage bandi basanzwe icyo bavuga, kandi koko ashobora kuba icyo bamutoreye ari cyo. Umuntu wanyandikiye ati ntabwo intere a serva ari iz'u Rwanda nizo niza Jeanette ntiyanavuze na Kagame. Ikindi ni arrogance, nashaka kugira ngo nayo ukoreho commentaire ku kintu cya arrogance. Arrogance ya ambasaderi Gasana, icya mbere biramutse biri yavuga ari umunyakenya ubivuze, navuga nafite Parke Nationale ya Nakuru, afite Jomo Kenyatta aho habwa indege transit zose zikorerwa zijya mu karere, navuga ni afite n'ifaranga rifite agaciro ndetse na business zaho zifite ziri ku rwego rwo hejuru, bafite ubukire bushobora kuba bunashingiye byonyine no ku bantu n'imisoro batanga kuko barakora. Iyo bavuga i Bugande bafite inganda, bafite n'izo parike twavugaga, tourisme yonyine, tourisme yashobora nabo kuba yafasha abagande. Nibyo bitoki bavuga ati yenda ntituze export ibi nayo tuzihingira ibitoki byacu tunabiri, ukavuga ati abantu bafite kwihagararaho. Uje te Tanzania wavuga uti bafite Tanzanite, wavuga ko bafite icyambu cya tinye sinigeze mvuga n'icyambu cya Mombasa, ariko kongeraho na Tanzania bafite icyambu cya Dar es Salaam, bakira ibintu byose bijya mu karere hafi ya byose byinjira Burundi bijya Kongo n'ahandi, bashobora kuvuga bati tuzabaho n'aba ariko tuzabaho. Bavuze Kongo bavuga ati yenda mayimayi zizatera ariko tuzashobora gucukura diyama zacu tuzigurishe make tuzigurishe magendo ariko tuzabaho, gold tuzazicukura n'ibindi ndewe na za peteroli. Ariko ambasaderi w'u Rwanda yavuze nka biriya, uzi ko abaturage b'u Rwanda barwara amavunja n'ibikwasi bakabya exporta mahanga, ziriya nguge nako ingagi bita za nyiramariza nazo bita rimwe mu mwaka ugasanga bise ebyiri eshatu, ukibaza ukavuga uti impamvu nabonye bo bavuga ngo nongo barongo barasaba ko ngo bazabagurira ngo isatura ngo ivuye mu Buholandi. Undi nawe hari za ntare uzi ko baziguze muri Afurika y'Epfo nta nizo banafite, ugiye kumbwira ko impamvu ishobora gutuma aroganse nk'iriya yaba ari iyihe? Major Nkubana kuri izo komantere, icyo bavuga kuri ya audio, icyo bavuga cyose kuri ya audio uko wabyumvise, nge nagira ngo ugire nawe komantere uko nzi ko nawe iriya wayikurikiye ijambo ryawe.
Urakoze Bwana Jean Paul, iyi aroganse ndayivugaho nyuma, nagira ngo ngusabe mbanze nibutse neza nubwo twumvise ibyo Gasana yavuze, ariko mbanze nibutse yuko Gasana uyu yari arimo gusubiza amagambo Samantha yavuze. Ugiye kureba Gasana ukareba na Samantha wasanga ahubwo Samantha yaravugiraga Abanyarwanda kurusha uko Gasana, naho Gasana warimo kuvugira Kagame. Rero nsubiye ku byo Samantha yavuze, wenda abantu bumvise uruhande rumwe bavuga bati wenda yavuze ibidakwiye kuvugwa biha n'uyu munyarwanda Rwanda kuvuga imvugo ubundi itajyanye na diplomasi. Samantha rero yaravugaga nk'ibyo Gasana nawe yavuze ngo ngo Samantha ari ibyiza yashimye nibyo, ariko mbere yo kujya no kuri ibyo yashimye, Samantha yavuze ko hari ibyo u Rwanda rwakoze byiza bishimwa, ariko avuga yuko kugira ngo ibyo byashimwe bizashobore gukomeza, bizashobore no kuba kuramba, ari uko habaho ubwisanzure, habaho bwa politike, habaho uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nicyo yavuze. Ndetse aravuga ati hakwiye kubaho ibitekerezo bisangiwe, abantu batagendera ku bitekerezo by'umuntu umwe. Icyo ni cyo cyaha gikomeye Samantha yakoze, yakoreye Abanyarwanda, ku buryo aba babone ko bahagarariye u Rwanda ari byo barimo kumutuka. Maze rero twebwe nk'Abanyarwanda dukwiye kubanza tukareba niba koko ibi Samantha yatuvugiye bitugwa nabi. Bitugwa nabi ko abantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirijwe, habayeho ubwisanzure, abantu bakavuga ibintu uko babyumva ntibicwe, ko ari icyaha gikomeye Amerika yabikoze. Uyu mugabo rero Gasana yanavuze mu mvugo ye yuko yavutse ari impunzi, ndetse n'ababyeyi be na sekuru bari impunzi, ariko yananiwe gutekereza igitera ubuhunzi. Nyamara ibi Samantha yavuze nibyo birimo gutera ubuhunzi uyu munsi, nibyo wenda byari bihari icyo gihe igihe ababyeyi b'uyu mugabo bahungaga. Iyo rero aza gutekereza neza, nge ndiwe sinari no kuvuga ko navutse ndi mu nzira, ari gusa n'uvuga ko ntazi n'ibyabaye, nkaba naravuye mu ijuru nkikubita hasi hariya aho yicaye, cyangwa akikubita mu Rwanda bakamuterura bakamugeza hariya, agasa nk'aho ntabyo azi. Kuko mu bitera ubuhunzi ibi ni byo byambiye. Ibitera ubuhunzi n'iyo miyoborere mibi irimo, ni uko kudashaka yuko usangira n'abandi ijambo cyangwa ubutegetsi birimo. Intambara zirirwa zitezwa n'iriya leta ye n'uwo mugabo ashima zirimo, ariko ibyo byose yananiwe kubibona. Ati umugabo yakoze ibyiza, avuga ibitangaza yakoze, atahagarika jenoside, akora ibiki? Jenoside imaze imyaka 20. Ariko ukibaza se uyu mubyeyi ko arimo gutabariza ibirimo kuba uyu munsi, uyu akaba arimo kuvuga ibya kera, nibura yiba yavugaga ati urabeshya, ibyo urimo kuvuga nta n'ibihari. Ariko akareka kwiyanukira ngo avuga ati Kagame yakoze ibyiza, ntaho ajya. Ubu se Obama arimo gukora ibyiza cyangwa yakoze ibyiza, yakora ibyiza Abanyamerika, ntago azagenda, ntazavuha abandi bakajyaho? Ese ukoze ibyiza aba ari umwe wenyine wavutse, nta bandi beza bashobora gukora ibyiza? Maze rero wanibajije uti Abanyarwanda bivuga iki? Abanyarwanda ngira ngo kubera abari mu gihugu niba atari uguhakwa, ngira ngo nabo bamaze kutabona neza ibibazo aho bigana. Njye naho ndeba ku ma Facebook barimo gucicikana bavuga ko uno Gasana ari umugabo yakoze ibitangaza, njya kureba igitangaza yakoze nsanga yatukanye. Ariko rero hari ntaravuga n'iyi arrogance wambajije, nagira ngo hari ibintu Gasana yibagiwe. Ntabwo Gasana nzi neza ko yabivuze yibuka ko Samantha atarimo kuvuga nka Samantha, ahubwo ahagarariye Amerika muri kariya kanama. Amerika iyo ahagarariye rero n'uriya Gasana mu by'ukuri nubwo ahagarariye, avuga ko ahagarariye Kagame, nako tubona adahagarariye u Rwanda mu by'ukuri ahagarariye inyungu z'umuntu umwe ariwe Kagame, hari ibintu nka bitatu numva nakabaye mwibutsa. Icya mbere, nagira ngo mubwire ko cyangwa mwibutse azatekereze neza inshuro Amerika imaze gukingira ikibaba iyo leta ya Kagame cyangwa na Kagame ku giti cye, kuri conflict zo muri kariya karere n'ibibazo mu gihugu no mu karere k'ibiyaga binini. Inshuro Amerika imaze kumukingira ikibaba uko zingana. Yongere icya kabiri, yibuke ko iryo terambere yavugaga, yibuke ko ubwo bukungu barata, amenye ko byinshi bishingiye ku mfashanyo, kandi Amerika ariyo iri ari imwe mu bitangwa umugabane munini kuri izi mfashanyo. icya gatatu akwiye kwibuka muri iki gihe tusigaje igihe kitarenze icyumweru kugira ngo twibuke jenoside yabaye mu Rwanda akomba kwibuka neza yuko iyo jenoside arimo kuvuga ngo iyo genocide arimo kuvuga yuko Kagame yahagaritse Amerika ni mu bihugu bya mbere byavuyeyo biranayemera iyo biza kwirwanya kugira ngo n'ubu ngubu niyo genocide ntago waba arimo no kuyemera tuba twaraguye muri ako karengane abantu baba batarabyemeye ariko amenye ko n'ibyo arimo kuvuga byose ashobora kuba ahubwo abikesha Amerika rero sinzi ubwo niba Amerika yarabikoze kuko yabona gushyira mu gaciro ariko bo bari bazingira ngo ko ariyo ikorera Kagame niko rero abantu nk'abari abamera ubu Kagame amaze kubona yuko abo ngabo batangiye kumubwira bati nyamara ukwiye guhindura mu minsi ishize yari yarababeshye ati ntago nzahindura itegeko nshinga sinzagundira ubutegetsi igihe cyanjye nikigera kumwe yabeshyaga ko yatowe ati igihe nikigera nzava ku butegetsi abandi bagiho bari abantu bose rero nkeka bari bategereje yuko igihe kizagera maze iyo political space ikaba yafungurwa abanyarwanda bakavuga ibyo batekereza ariko siko byagenze Kagame yaje kubereka Kagame nyawe Jean Paul rero uravuga uti yo arrogance arumva se u Rwanda rwakwimarira iki ntago ari u Rwanda ahagarariye ahubwo Kagame yakwimarira iki Kagame waragifite yarakize afite amafaranga aracyafashakisha n'ayandi n'icyo ngicyo Kagame ahagazeho naho ushatse kuvuga ngo arrogance nanjye nakureka nawe ukazagisubiza ariko je navuga ngo ni wa mwera uturutse bukuru ukwira hose none se atavuze nka shebuja yavuga nkande ubuse urashaka yuko intare izabira cyangwa inka ikamoka no kuvuga ngo ikintu iki cyo kibyara kivuga nkacyo baravuga nka shebuja uhagararaga avuga ati I don't care ari umuntu ukwiye gukaringira abanyagihugu be abaturage be ariko agaragara mu bantu ngo I don't care ubwo se wowe uwaba ari umuyobozi cyangwa abahagaze mu bintu byo gutera ubwoba ubwo rero arumva yatera ubwoba bari abantu arimo no kubwira abo abandi bagenzi b'ibindi bihugu bari aho ngo mwebwe ntacyo mwakoze ubuse we ko ntacyo arimo gukora kumarira abanyarwanda bafite we wenda n'ikindi gihe nawe ko tuzamubaza tuti mwakoraga iki igihe Samantha yatakaga avugira abanyarwanda nyamara ari umunyamerika wowe wakoraga iki ko wari uhagaze ahubwo urimo kuvuga inyungu za shobuja rero ikindi kingira ngo cyarogansi nta nubwo nakwirwa nkitindaho gusa navuga nti ni ubwishongozi n'ubwiyemezi ariko mu by'ukuri budafite n'icyo bushingiyeho yewe niyo yaba ari n'izo za Uganda wavugaga niyo za na za China ntago bashobora guhagarara ngo bavuge gutyo abwire Samantha kuriya ngo iryo zina ryawe nturyitiranye n'ububasha ibyo ni imvugo mu Kinyarwanda umuntu wanarezwe ubundi ntajya avuga gutyo ukuyeho no muri diplomasi nkaba rero muri kuri jyewe biriya ni igisebo ku Banyarwanda nsabe n'Abanyarwanda rwose baba barimo kubyogeza mbabwira ko ingaruka zizabivamo batazashobora kuzakira nyamara Kagame we nta nyinshi zizamugeraho ibintu bikomera zafata indege yigendeye kuri ge rero Jean Paul niyo commentaire nagira nsaba yuko Abanyarwanda batajya baba abafana gusa nkuko abantu babona ikipe ya Manchester ikina cyangwa ya Arsenal ugafana kuko yatsindwa yatsinda wowe ntangaruka bikugiraho ariko igihugu cyacu iyo kiyobowe nabi bitugiraho ingaruka cyangwa imiryango yacu cyangwa inshuti zacu cyangwa abaturanyi bacu nkaba rero nasaba Abanyarwanda ko bajya baca bugufi bagagerageza kumva abandi baka nibabe gusaba ko amashyi ngo yabumvishije ngo wamwumvise ngo yabahamije ntacyo abahamyamo kuko ingaruka ze zizagera ku Banyarwanda kibigutangaze kandi kwejo Kagame abanyamerika niba mu merera nabi azongera kihakanuriya akaba muvanyiyo akajyana undi. Muribuka arimo gukoresha inama ya Ndi Umunyarwanda yabwiye abantu ati njyewe naranakubwiye ngo ujye kwica umuntu nakwihakana, ejo mu gitondo uzabureba ko ataziyakana uyu mugabo, umunsi abanyamerika bamumereye nabi azamukurayo wa mwaka kazi. Rero nagira ngo ubwire ko ukorera Kagame ajya abanza arebe neza niba ibyo arimo gukora koko we ku giti cye cyangwa igihugu cye bitazakigiraho ingaruka. Murakoze.
Murakoze cyane Major Nkubana. Dufite abantu benshi bari ku murongo ariko ntabwo turi buze kubona umwanya nda kugira dufungure umurongo wa telefone kuri bose, ariko turaza gufungura kuri bamwe gusa. Hari ibyo ruvuze koko tuti tusa naho twirengagije, ariko kubera ko igihe no kugira ngo tuvuge kuri ariya magambo iriya muyobozi, ariko kuri ibyo ruvuze yena nanjye ngire commentaire nkora kubijyanye na nibyo yavuze ati ngo nibyo asubizaga Samantha Power. Urabona ko yavugaga ati Samantha Power ibyo yavuze bya mbere byiza byo kuvuga ngo u Rwanda rwakoze progresses, ibyo ntacyo byari bimutwaye. Ndetse yarabivuze ati yaravuze ati nawe amukotinga ntibimutere isoni, ariko yagira ngo avuga ibibi akashaka ko atabivuga akamwitarutse, nkatavuze ati reka noneho turebe balance iri hagati yabyo nuko ibibi byakemuka, ariko agasanga nge yikontradiza hamwe aremera ko yavuze ibintu byiza akabyakira agatafata credit ibyo bintu byiza. Ibi none se uwo muntu wavuze ibyo byiza niba ari wanavuze ibi kuki uvuga ati ibyiza ni ukuri ariko ibibi ntabwo ari ukuri? Aho naho yabigaragaza ko nyine ari uko badashaka kumva ibibi nk'uko nawe wari wabivuze ndetse no mu kiganiro tugitangira. Ibyo binyibutsa rero commentaire nashaka kuvuga, muribuka mu mwaka washize u Rwanda baravuze ngo rwasohotse mu bihugu bya mbere ngo hamwe na za Netherlands ngo nyahugu na Denmark ngo bihugu byishimye ku isi. Kagame yagiye yakoze urugendo jabana aragenda hariya ate tinabimenye ko mwishimye ngo muri abantu bishimye ku isi. Uyu munsi yagiye gakenye raporo igaragaza ko bababaye yasohotse mu kimwe gishize ko atababwiye ati nabimenye ko mubabaye, uretse ko nabonye na Warian Happy ari mu bababaye yenda ntiyari no kubyibuka ngo anabivuge. Urabona ko nyine inkuru mbi n'abantu badashaka koko kuyivuga no kuyakira. Ikindi yenda kuby'impunzi nabyo uriya mu ambassador yavuze ibi nabo baje no kumva ko ari ambassador w'u Rwanda koko nk'uko nabo baramaze kuvuga. Iyo yavuga hari akavuga ati njyewe nabaye impunzi ukagira ngo impunzi ubuhunzi bwaracitse mu Rwanda, njyewe nasanze nanjye ndi offended nk'uko nabo babaye offended. Urabizi kuri impunzi kandi mu byo warwaniye guca ubuhunzi warangiza umuntu agaragaza naho aba mu isi ye nkaho koko icyo kintu cy'ubuhunzi mu Rwanda cyacitse burundu nkaho Kagame yagiciye burundu ku buryo nari ushobora kujya kwishyira hariya muri Security Council ukavuga uti dore umuntu waciye ubuhunzi mu Rwanda, kandi ubwo arabivuga nanjye ari nawe n'abandi benshi badukurikiye ahangaha kuri radio turi impunzi. Ibyo nabyo nasanze ari insensitivity iri mu bayobozi b'u Rwanda, ariko sinanabyita na egoizmi harimo n'ubuvuze ubwo ryo bavuga natukanye kuri radio, ariko bira bintu byita iki iyo umuntu avuga ngo nguriye ngo nari impunzi ngo na data ari impunzi, kandi tuzi ko twashyira umahanga twese. Major Nkubana, ndagira ngo mbere yuko mfungura umurongo wa telefone, wabanye n'abanyarwanda muri rusange ariko wabanye mu basirikari cyane by'umwihariko, ndagira ngo urebe iki gisirikare ukuntu kibayeho, urebe ibyo bintu izo values zose zabaye na objective RPF na RPA bari bafite mbere bakabirwanira, uyu munsi hakaba hariho ibitambo ho kumva umukecuru imyaka 46 uvuga ati umwana wanjye yari inkotanye watashye aririmba insinzi cyangwa se niba ataranayiririmbye yenda kubera ibindi bibazo byari mu Rwanda, ariko yumvaga ko ikibazo nibura cy'ubuhunzi kirangiye cyangwa at least ko ku bantu nkatwe cyangwa nkawe ibyo bibazo by'ubuhunzi bitari kubaho. Arangije atandukana n'umwana we atandukana akaba yaranapfuye ukaba utarabashije kumushyingura, ibyo ni ibintu utizeraga mu bintu byigishwaga mu nkotanyi. Njye nagira ngo mbere yuko mfungura umurongo wa telefone ufatanye iminota itatu cyangwa ine noneho utange ubutumwa cyangwa se icyo wabwira bagenzi bawe bahozera bagenzi bawe mu gisirikare cyane cyane ushingiye ku byo umugambi FPR yari ifite cyangwa se yarapiye irwana by'umwihariko ku bintu bijyanye n'ubwo buhunzi cyangwa se no gushyira imiryango y'abanyarwanda hamwe. Major Mubana.
Urakoze Jean Paul. Ubutumwa buragoye, ubutumwa umuntu yatanga ni ubutumwa bw'akababaro, ni ubutumwa bw'akababaro kuko ari nabo bari abaofisiye bari hariya ndetse n'abari abajenerali bamwe banaturutaga mu myaka ariko mu by'ukuri nabo bari batoye. Rero ni ubutumwa bubabaje, birababaje kubona abantu baratanze ubuto bwabo bagatanga, ababyeyi bagatanga abana babo bagatanga ibyo bari batunze bikarangirira bafite icyo bagamije ariko bikaza kurangirira ku muntu kize umuntu umwe ari we udesida uko bikwiye kugenda ndetse nta na decide kugira ngo bigende neza nta ahubwo akabikora kuriya ku buryo umuntu asanga yararuhiye umuntu umwe. Rero ibyo twavuga ko twaruhiye abanyarwanda mu by'ukuri ntabyo twarabikoze, nta nubwo jyewe ndi guretinga ko nakoze icyo nagomba gukora naragikoze kandi si jye watakaje izo mbaraga jyenyine, hari n'abatakaje ubuzima bwabo ari nabo bambabaza kurusha n'abandi, hari abamugaye, hari abanyarwanda b'ingeri zose b'abasivili twageragezaga tuzi yuko tuzabasanga ntibaboneka abandi barapfa, amahoro twarwaniye ntayabonetse. Gusa ku cy'ubuhunzi nagira ngo nanibutse ko atari ubuhunzi gusa twarwaniraga, hari byinshi byose navuga ko igihugu cyarabonetse tubongera turagita abantu baracyapfa. Naho zikare nkora ntuza y'ukuntu leta Habyarimana n'iya Kagame nta nini zitandukaniye bimeze kimwe wagira ngo ni fotokopi. Gusa ku basirikare bakiri mu kazi nagira ngo hari benshi tubyumva kimwe, hari benshi nabo bafite agahinda nk'ako kandi Perezida Kagame ntahwema kubigisha no kubereka koko kwa kugahinda gafite ingaruka nabo zikazabageraho, kuko nk'uko nigeze kubivuga iyo ufata umuntu nka General Rusagara ugafata nka Tom Byabagamba ugafata bariya abana ba Mutabazi ugafata ba Rugigano kagashyira ari ugafata ba Senga tukica ugafata ba Colonel Charles Ngogo kica, ntago nanarondora ngo mbarangize. Hari abandi baba babazi kandi baba bareba urupfu bapfa, ntago rero baba bavuga yuko ibyo birimo gukorerwa abandi bo bitazabakorerwa. Gusa ngecyo nababwira nuko bakwiye gushyiraho imbaraga, bakwiye gutekereza birenzeho, kuko icyo Kagame yakoze yaciyemo abantu bice, ntabwo abantu bavugana n'abo ngabo. Ushobora kuvugana n'umwe wamubwira ko ugiye guhamagara undi akaguha nomero ariko ati ntumubwire ko njye mvugana nawe, nyamara ibitekerezo byabo bombi bisa. Icyo rero Kagame yaragishoboye, ariko ni ukubabwira ko nubwo koko ibyo twaharaniye tutabibonye ariko inzira iracyafunguye, abanyarwanda barahari barabyumva barabibona, impamvu iracyahari, impamvu yaduhagurukije, tugomba kubikora kugira ngo dutabare abanyarwanda, dutabare imiryango yacu n'abandi bazadukomokaho. Navuga nakwita u Rwanda rw'ejo, ndetse igikomeye kurushaho dushobore kurwanira ishyaka bariya babuze ubuzima bwabo ibyo barwaniraga kugira ngo tuzabigereho. nsaba ko buri muntu wese akwiye gutanga umusanzu we uko ashoboye kugira ngo icyo twaharaniye igitekerezo cyatumye abo babyeyi batanga ibyabo bagatanga n'abana babo abo basore n'inkumi icyatumye batanga ubuto bwabo ko kitazimangana ngo birangire gusa ngo kubera ko umuntu yishe umwe kuko nta rugamba rubaho ngo rurangire nta muntu upfuye kuba rero abantu barimo gupfa kuba abantu barapfuye bari ku rugamba nta gitangaza kirimo ariko igitangaza gikomeye cyaba ari uko abantu babyiritse bikarangira batyo bikarangira batagize ubutwari n'ishyaka ryo kuvuga bati tuharanire yuko abatubanjije ibyo barwaniye tubigezeho ijambo rero ni iryo nabwira abasirikare ariko nanone Jean Paul unyihanganiye niba iminota itarangiye numva nagira n'icyo mbwira abasivili kuko kubwira abasirikare gusa ntago bihagije uranyemereye
yego komeza rwose
nagira ngo mbwire abanyarwanda muri rusange twari twaragize amahirwe Imana iduha igihugu uko kimeze kuriya tugira amahirwe yo kugira ururimi rumwe n'umuco umwe ndetse bamwe bakabazwa n'uko ari gito ariko njyewe icyo nsaba abanyarwanda b'ingeri zose njyewe nitegereje mbona twarakigize kinini bitari ngombwa kukigira kinini rero ni gute amacakubiri twishyizemo niyo atuma Kagame akora ibingibi ntibigire ingaruka niyo mpamvu abantu bamara imyaka 20 umuntu abayobora uko ashaka abantu ntibagire icyo bakora nta kindi biba bivuze nuko natwe tuba hari aho tutakoze ibigomba njye rero mbona baratwara kigize kinini gute twagabanyijemo uturere aho abantu bakomoka bibabuza kugira ngo bahuze ibitekerezo ko badakomoka hamwe abadaturuka hamwe abantu bakumuna kumva yuko uriya ari ubwoko ubu n'ubu umuntu akumva yuko uyu nguyu ari ishyaka iriniri ntabwo njyewe mvuga yuko amashyaka menshi adakwiye kubaho ndayashyigikiye ariko nasaba yuko abantu bashobora kugira imirongo minini ibahuza abantu bakagerageza gukorera hamwe batitaye kuho baturuka cyangwa uturere cyangwa amoko yabo bikadufasha ko dushobora gushyira hamwe guhuriza hamwe imbaraga dushobora gushyira hamwe ibitekerezo dushobora kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo ejo areke n'ejo bundi abanyarwanda bareke gukomeza bapfa umwe umwe nkasaba abayobozi b'inzego zitandukanye mu mashyirahamwe yaba ya politiki cyangwa haramira uburenganzira bw'akiremwa muntu atandukanye ko bakwiye gushyira hamwe imbaraga kandi nabo bagerageza kwicisha bugufi batega amatwi aho kugira ngo abantu babeho bubaka imbaraga zabo mu gihe Kagame arimo kwica abantu ahubwo dushyiremo imbaraga dutega amatwi cyane cyane mbwira abayobozi bagerageza gutega amatwi abo bayobora no kubayobora mu nzira nziza ariko imbaraga bazishyira kubaka ayo mashyirahamwe kubaka ubufatanye kubaka ibikorwa kurusha kwiyubakaho imbaraga no kuba ibitangaza kandi na kiriya gitangaza kiri i Kigali ntituzashobora kukirwanya natwe nitukuma turi ibitangaza nkaba rero ari ubwo butumwa naha abayobozi n'abanyarwanda muri rusange ariko ku banyarwanda by'umwihariko mbasaba yuko umuco wo kuvuga ngo mwakoze iki murakora iki murateganya iki uvaho ugacika ahubwo umuntu akavuga ati ko nshoboye iki twakora iki ariko mbere na mbere umuntu akashobora kuvuga nawe umusanzu we icyo yashobora aho kugira ngo abantu bajye batega ngo naka azakora iki naka wowe wakora iki icyo kintu cyo umuco tukagerageza kwiga kurandura bityo bishobora kudufasha ko abapfa bagabanuka ndetse na rwa Rwanda twifuriza abana n'abuzukuru bacu tugasashobora kubigeraho. Jean Paul rero wakoze ko nahengeje iminota ngira ngo ariko nagira ngo usubize ijambo kandi nongera gushima. Murakoze.
Murakoze cyane, nitwe tugushimiye. Nagira ngo mbere yenda yuko uducika mbanze nkubwire message dufite. Dufite message nyinshi abantu bagiye batwandikira bagukomeza, abandi bagushimira ku bitekerezo na analyse watanze. Ariko yarabambwiye bati bwira Major Nkubana ko atari wenyine ko abanyarwanda bamukomeje mu kubura umubyeyi we. Rongera ati kandi ko tumuri inyuma. Ubwo twishimiye kandi ko twamwumvise kuri radio Itahuka ndetse no kumva akomeye. Iyo ni imwe muri message, ni message batwandikiye ariko yarangije avuga ati ndashimira na radio Itahuka idahwema kwereka abanyarwanda inzira nziza yo gucamo, naho His Excellency nawe abyungukiramo bakuramo inama zituma akora recycling according to Radio Itahuka n'ibindi n'ibindi. Urakoze cyane. Uyu ni message imwe, izindi ni nyinshi zivuga ko zishimira ko waje kwifatanya natwe. Abandi barambwira bati wakoze cyane ariko ukomere. Njyewe rero mu izina rya Radio Itahuka nanjye nkaba gushimira no kuba urete no kuba waje kwifatanya natwe aho ngaho bisaba ubwitange urenze ubwo abaha muri Amerika kubera ko iwanyu ni mu gitondo ni mu rukerera ntabwo ari ibya buri muntu wese. Tukaba rero tuboneyeho no kuza gusaba yenda ku kindi gihe dushobora gukenera. Benshi banyandikiye bambwira ko yuko bazifuza yuko ngo uzagaruka ari n'uwambwiye ati turiho turibaza impamvu mutamuduhamagariraga. Izo ni message zimwe nabonye umuntu ntaranyandika anyise nyakubahwa akoze nyakubahwa Jean Paul ndarifashiye titre muri weekend ubwo ndayigumana nzayambura kuwa mbere. Hanyuma rero kandi ngira ngo nkwifurize n'abandi ko gihe ntazashobora kuboneka kubera restrictions zindi ariko abandi bazashobora kujya kwifatanya nawe muri nete natwe si nawe wenyine gusa muri cya gikorwa cya misa yo gusabira umubyeyi wawe. Nicyo kintu cyonyine dushobora gukora, ubundi twakabaye twaragutabaye twaraje twaragiye ku kiriyo twaragiye kuri gushyingura. Bamwe baranyandikira bari mu Bubiligi bavuga ati rwose nta kabuza tuzaza ngo ndetse tunakwifurize Pasika nziza. Bakoze cyane. Noneho twebwe rero abanyamuryango bihuriro nyarwanda bakunzi b'amahoro bose abari mu mashyaka atandukanye societe civile bazashobora kujya hariya muri kiriya gikorwa cyo kwibuka ndetse no gusabira uriya mubyeyi wapfuye urupfu rw'akababaro. Ni munsi mugomba gutanga iyo testimony yuko turi kumwe kandi riyaterwa rya Kagame ko tutagomba kuzajya mbese mumbabarire nashaka kuvuga ko iryo terabwoba rye ashaka gukora yo guca imiryango tutazemera tutazaryemera tukerekana solidarity dufite hanze. Ni ku itariki rero eshatu z'ukwezi kwa kane uko nababwiye ntimwumve ko ari ukwezi kwa kane mugiyeho ni kera utegura abitegura ubu raditahuka izagerageza gutanga itangazo ndetse no kuri social media mukomeze mu sharing. Ni umwanya wo kugira ngo twifatanye na mugenzi wacu ndetse no kwerekana ko iriterabwoba rya Kagame nta bucyo rizadutwara ritazatubuza gukora ibyo tugomba gukora. Nagira ngo nubwo nkubwiye ko tugiye kuvamo nagira ngo usange ngusabe nagusaba kuvuga ijambo yenda rya ubutumwa nkaho uvuye muri studio kugira ngo niba iminota idushiranye cyangwa telefone yavuyeho kuko igihe tumaze birashoboka ko yavaho. Turaza kubwira abari kukurikira kuri internet yuko mukanya iminota 7 mushobora kuvaho ntabwo muri bushobore gukomeza kurikirana ikiganiro ariko abari mu murongo wa telefone ntabwo nabibagiwe. Turaza gutangira kuri Felicien twabaranye twatangiranye twari turi kumwe turaza kandi gukurikiza Theophile uri muri Australia, turaza kandi kumva na Patrick uri muri Canada, nyuma turaza kumva Zefani nawe uri muri Amerika ushaka kugira icyo avuga. Minota yacu irabirangiye, abandi bari buze gusaba ijambo muratwihanganira. Reka ariko turacyari kumwe na Major Nkubana Emmanuel waduhaye ikiganiro cyiza, ariko mu kanya nk'uko nababwiye bari kuri internet mushobora kuva muri studio mukazongera kucyumva cyakora mugisubiyemo ejo nyuma, cyangwa se niba kuri YouTube kino gicaho ndibaza ko mushobora no gukomeza gukurikirana kuri YouTube. Reka rero twumve Felicien wakoze kwihangana, ntabwo nakwibagiwe, nuko hari na byinshi ntashoboye kuganiraho ku byo nateguye birimo ingendo za Kagame, za Jeannette Kagame, ariko tuzazigarukaho ubutaha, ndetse ndetse unyangane gato n'ibyo twavuze ko turi buvuge kuri kubona umwana wa Kagame ajya mu mwiherero, nabyo ntitwabivuzeho, ariko iradita bizakomeza kandi tuzabigarukaho, izi ni inkuru zidasaza. Felicien uri muri studio mukanya kavunaguye, turacyari kumwe na Major Nkubana, igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo ijambo ni ryawe.
Komera bwana Jean Paul, uranyumva?
Yego turakumva Felicien, ijambo ni ryawe.